Astore Workshop tsopano akubatsirani programu ya Afikepo. Thandizo la programu imeneyi likuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu programu imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo Net. Imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umweyo wabwino sukulu, komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health, Nutrition, HIV and AIDS, SHIN. Munduna wa zamaphunziro.
Pasikulu pathu pokunika madzi sikuzi, sopo tipewe matenda tikhale atanzi anape. Mama wakazuta ndizodola dola tikhale achelu.
Sintadziko sura ana kukondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunziti mafumu makomiti tiwatangize.
Program ya Afikepo lelo tikuyambira Pamsani School kumene kunji ku St. Maria Goret Zone ku Nkata Bay.
Inu Msani School siya masa. Kutumwa gitara hedi. Nde nyimbo yaje. Cho 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 amade ndo jamata a oiba. Eh so tufuna kuti tike monkani za afike po mnyimbo imene.
December manje life is so perfect. December manje
kulandiridwa mwepo mwamba kwambiri ndi nyimbo music, nyimbo zimene anzathu musikulu zosiyanasiyana zafike pamakhala kuimba kuimba mwina pa zionetsero zosiyanasiyana ma theater for development performances panga masewero kuphunzitsa anthu mfundo zophikika bwino mfundo 6 zafikepo. Sinanga takhala tikukambirana mfundo zimenezi kwa kanthawi, lero tifuna kuti tingokumbutsana kuti paja mfundo zimenezi ija ndiziti ndiyeno tingotsegulilatu ma lines athu apa. Funso limene tikufunsa lero sabata la mawa tikhala tikupatitsa zitenje za Afikepo. Funso limene tikufunsa pano tikuti pamitu 6 kapena mfundo 6 zofunikira kwambiri mu project ya Afikepo ndi mfundo iti imene pasukulu panu yagwira moto. Kuti ankozi mfundo iyi tinaigwira ndipo kata panga masewero ndipo kaya ana kumapanga chani kuphunzitsa anzao zinthu zililili ngati moto ndi mfundo iti tikhala tikuonekera mfundo zimenezi mfundo 6 mprogramu yathu ya lero. Tiyambe musataya nthawi, amene tili mu sukulu za Afikepo tikhonza kutsegula buku la Green limene linalembedwa kuti mautenga ufunikira kwa ana sukulu ndi anthu ena. Buku limene ndi la Department of School Health and Nutrition, HIV and AIDS in the Ministry of Education, Science and Technology, Government of Malawi, June 2014. Inatsindikizidwa mchaka cha 2014 mu mwezi wa June. Kabuku kameneko, tia nditenge tikhale nako pafupi. Ready. Nufuna ndiyambe apa. Ndipo chitira kuti anzanga musikulu sosiyana-siyana mwina simulirele ni mabuku kamenewa. Mwina mwatuma secretary ya Thamange. Akatenge kato ni mene mwini tumabuku tumeneti. Mwina ningo ponya kanyimbo haka. Mwe changu. Kuti tuono rizika wanji. Tachita ni mwanchangu ya Funso Lijosa Iwala eti. Number yatu ya WhatsApp ndi 0995-517-930. 0995-517-930. 0617-517-930. Mukoza kutumisa po SMS pamene po kabena so WhatsApp. Komanso saiwala pa fora ya WhatsApp ya pa district yanu ku ma districts kubena kuli afikepo tikuzanso kuyanka pamene po. Tidziwe tena ndi mutu uti umene wagwira moto uli ndi mbebe pa skulu pano ndi mbali iti imene kuchita bwino kwambiri. Yeah. Nyimbo
nyumba yo manga panjinga Gomba mpepo imagwa Kafuna kumanga Umange patantwe Unyengo zonse za imachiri Yumba yomanga pamchenga Iringati uzu mchiri mwe Ika umba mpepo Ndikubweretsa moto Chotsari randi rupcha Yumba yomanga pamchenga Iringati mvula marire Yaya ngana pansi Tsoka mtunda ndinyanja Kumba panga limozi unga humbwe Ai ai
ai
ai ai Kuhama we Ai ai
Alright, okay, that's a good one. So, what do you want to do? Chimeleti sichita, nchanena kutino tizi uona mutu ina ulu onse, ndi nkani meleti na ipesa kuskulu, skulu imoti, mama skulu afikepo. Chabuna, tiambe motani. Mutu oyamba ndi Ijani Kadzutsa mawa uli onse. Okay, Ijani Kadzutsa mawa uli onse. Ndi kuti mwana wa skulu ina aliense, Adzija Kadzutsa mawa ina ulu onse. Mutu oyamba meneo. Kuni nkani ya mutu meneo, tinaipeza kuti.
Ugasungu tsopano kushambala primary. Lisasa dzizone.
Ine ndini zaka kyolo. Ini standard 5.
Aphunzitsi ako nda.
Sala Shani ndi Mr. Chibweza.
Tsopano umanyamuka nthawi ya?
Nimanyamuka 6 kaloko.
6 kaloko? Tsopano ukamanyamuka 6 kaloko. Umakhala utadya?
Ah, sini kani ni raje neo.
Dimonori akafika class. Wamisori mama watamba puzira baja. Kungamba pangono wamisori kangata ugona. Wontori na kangata susali in class. Ndoga mfusura, Dave, vuru ndijani.
Ima ngubwela kusugulukuno.
Su umaja chifu waja?
Ah, tuku nina kuri, chaguja jima kaguri mama kwa tuko zukajo jepa. Ukanga rufo kuri, Wafuna wakafika mwezi mwena wa mafuni huo.
Ntawi zambi sawo nda uya nkaba guru. Mwina ntawi ya breaki wakwe ube sota asa. Ntawi jana vori njara nangasi mwina ke kunyumba na kunyamu kasi na diega ntu breakfast. Ndima ngubwela kusikuku. Nde ntawi zambiri mga mapusa muja. Nima kawo ndiguvu wapena bagi njara kwa wasu wabodi baja. Ndima ona kajani ngatika ndima yonche. Nde ifo yage ndima ona ngato sindiri nklas.
Tezi na mimba muma porogula kwa mbili. Makanga di vintu vumangana re.
Vuka kana.
Nde olonta kan klasi. Sino ona bwino bwino. Nima nguona dima.
Komeneo. Nima funisa kwa mbiru ndirani. Nizibanga follows mbili mupuso. Bifuadi. Nima kanga du nuva njara mama uje. Fuke mwono di. Dima vudiga odi. Ndibange grasi bizmini mudani. Mupuzisa.
Koma dima age sukala. Dima nanga menu makala usiku wale.
Temu yata unakana mbaja?
Temu yata makana mba 25.
Unakana ba 25
eh?
Nklasi mwumuli mwananga?
Di mwana 70 ya uri.
Apo nzitianu baja unatinda andani zina?
Amishani.
Zimene ziku kuza wanji, kama naza kuza wanji performance yake, machitido yake ya nklasi.
Zimene ziku kuza wambili, fuwa wadi, zimene kama puzisa nta uija. Ye udi azimva, amizu uri kangara ukona. Ndiyuri ama ira kugwira uroke, panoba, saraguri na zaguri. Kena gama za fusa fusa. Zima kauti mwinage mwadusa gare gare. Nde, orevi nudi pama yesu. Saji labu nukwambi. Fodi, zima vizo su kunyumba su kanga. Nda huyo da weenge.
Nyezipato ni masamba. Siku nililose.
buku limene ili mchingerezi analilemba kuti nutrition key messages for school children and their communities. Utenga wa mchingerezi, utenga wa mchichewa, buku limene kuti mautenga ufunikira kwa ana skulu ndi anthu ena. Chabino. Alright. Utenga wa number 4 taupeza. Tuwele ngila sezina
Kondwani Zulu.
Kondwani Zulu. Aha. Sia wonga so. Aha, wele ngani?
Ijani zipaso zo churu kandi masamba ambiri.
Ijani zipaso zo churu kandi masamba ambiri. Apa chambulapo zitanzo za zipaso ndi masamba. Ndi tuone kuti pali masamba anji. Pali mpangwe uli hapa. Na zipaso.
Karoti. Maungu.
Ashinaruni. Derere li papa. Okay, good. Berekete. Tenga number 4 mene. Number 5.
Gwirisani nchito mchere okara ndi iodine.
Okay. Gwirisani nchito mchere okara ndi iodine. Iodine ndi chani. Tukumanya iodine. Iodine. What? Okay. Iodine. Chakala tuku zungu ya kumbiri. Tinali kusikuli ya Chitowe. Kumene timakambira nankani ya iodine. Kuti munchere ama ikamo timichere. tochedwa iodine. Ndi ama sakaniza mene mucha. Mchere wa iodine umatitandizira kuti mwana brain development. Skoko. Mutu ubongo. Ukwime nzeru. Zikwime mwana uja maganizo wake akazikike. Ndieno mchere wa iodine umatendeza so kutitendeza kumatenda immunity kumansu umatendeza so kuti mwana wa skulu akale wa mpamvu nkalasa zikala wa cheru. Ndie mchere wa iodine tikafuna kukula mchere pachikutile cha mchere pacha tizuona ngatale mbapo kuti iodized salt mwene yonde uti ndi mchere wa iodine. Okay, number 5, umeneo?
Sotira nchere. Sotira nchere. Wa ayodini.
Wa ayodini.
Umakwimita.
Umakwimita zenu sana.
Kale tinkari.
Kalirima sole munyanja
kalirima.
Kalirima sole munyanja
kalirima.
Kalirima sole munyanja kalirima. Kaliri masole munya jakalima
Mutisunga
malo zizira
Chere wanu
Chere wanu
Ayodini
Ayodini
Ama uluka
Ama uluka
Nimatiditua
Nimatiditua
Timve utenga pano wa number 6 atuwele ngereko amai ya moti mchizungu wakutuli ima tola chizungu vazgani mchizungu langoni oichi nichewa
nichewa
okay. Wachizungu wa wakakari wachizungu
wash your hands before cooking.
Yambilaniso.
Wash your hands before cooking and eating.
Wash your hands before eating.
Cooking.
And eating. Okay. Ndiko kuti uli pachingoni.
Gezani muzanja, munka kari kupeka, nokuja.
Inu.
Disambe manja. Disopo Tipewe matenda Basukulupo
Ana sukulu nase Mutisamba manja
Disopo
Musambe
Disopo
Mungachoka kuchimbuti Musambe
Disopo
Tunafuna kudya Musambe
Isopo
Kamaliza kukonza pasukulu machere musi mone tete kuti soko alipo auseni epuzizi ngati wata
soko
tikatelo tikalata ziti sambe ndi soko
nyimbo
jensi jensi jensi
aba
jensi jensi jensi
aba
jensi aba jensi aba that's why
people vomiting
that's why
people vomiting
Jansi, Jansi, Jansi.
All right. Nyimbo hii kutijatu kai.
James Ndoipa.
My James Ndoipa. Oh, James are bad.
Yeah.
Mwana dipinda. Mwana dipinda. Are bad. James are bad. Ndoipa chifuwa nyani.
Amabweresa matenda.
Matenda ngati matenda anja amabwera ni
machia. Otso la mimba.
Ndeko la mimba.
Diarrhea.
Dysentery. Behazia. Kukuchula bwino tu. Ile ndikunyadira zimenezi. Tingapopole bwanji ma James amene. All right. That's so many, but you don't care. Yo, okay. Pumpano, tilindi, Georgina?
Yeah.
Georgina, afuna ati uze ndakatulo. Poem. Tiena yo, Georgina?
Nanga nne Georgina mira. Ndima punzira kuntangatanga ndirindi ndakatulo.
Chabina.
Mutu wake, ndampesa wanga saba.
Ndiyeti kufunsa lero kuti kodi pa mitu imene A6 ndi mutu uti umene kusikulu kwanu wayaka moto ndi mutu uti nangama pangapo sotani titsiwe tene nambala ya chomweja 0995 517 930 kutumiza SMS kumanso WhatsApp amenebo itipeza sabadara mawa munga teko pata shitenji chokongola cha afikepo ina ndi Uncle Z right kufune nisabuna sonse
Afikepo wana
Anawafikepo.